at the pen. Big up to all the heroes who undo the gang. Nyi ndio mmenifunza unity sio college na umoja sio estate Nairobi. From everywhere, Eldoret to Kitale, Kisumu to Migori to Kisii, keep hustling, Karada. Oh yeah, yeah, let's do this.
Pick up kila mtu ona nudhi today. Hustle ni lazima tunapiga every day. Beba mizigo ama kubeba wase. Tunapita ni kama ni highway. Pick up kila rider anakula jasho yake. Kila rider ana raise family. Kila rider ana wabeba kwa market. Na kutia bede. Juu boda boda yangu ni hero. Nando mana mimi ni hero. Boda boda yangu ni hero. Nando mana mimi ni hero. Oh yeah, let's ride.
Boda boda mpaka Kisumu.
Let's ride.
Boda boda mpaka Nairobi.
Let's ride.
Boda boda mpaka Mombasa. Eldoret, Nakuru.
Bingwa, bingwa, bingwa barabarani. We, bingwa, bingwa, bingwa barabarani.
Buda yangu iko safe tena ni noma. Inafika kila pande kila kona. Naweza kusave kama umekwama. Ukue jiji ama kwa shamba.
Tuna sungu sungu na sunguka. Shugli bado tunapiga. Sungu sungu na sunguka. Pole pole, juboda boda yangu ni hero. Nando mana mimi ni hero. Boda boda yangu ni hero. Nando mana mimi ni hero. Oh yeah, let's ride.
Boda boda mpaka Kisumu.
Let's ride.
Boda boda mpaka Nairobi.
Let's ride.
Boda boda mpaka Mombasa.
Na na
Eldoret.
Yeah,
Nakuru.
Yeah, let's ride.
Boda boda mpaka Kisumu.
Let's ride.
Boda boda mpaka Nairobi.
Let's ride.
Boda boda mpaka Mombasa. Eldoret.
Yeah, yeah,
Nakuru.
Yeah. Bingwa, bingwa, bingwa barabarani. We, bingwa, bingwa, bingwa barabarani. Sema, bingwa, bingwa, bingwa barabarani. We, bingwa, bingwa, bingwa barabarani.
Hey. Oh yeah. Big up to us, what we do the gang. Nairobi to Kitale, Kisumu, Nyeri, Mombasa, Turkana, Kisii, Nakuru, Bungoma, Machakos, Kibera, Mboni, Makueni, Veka 237, Moranga, Roysambu, Kwawambo, 1960, Kayole, Dandora, Rongai 125, Masai Lodge Stage, Mana, Johnny Kujabano, tupeleke nyumbani, awasio. Big up to everybody, do the gang.